Yeah.
Baba Kim. Yeah. Nimelelewa na siblings wa tisa, nimelanku jiteteva since was a kid. And I've learned to get it, natamani siku moja nitulie nikiwa tease. Cause I need the peace, na minta chesi tatakana jua itakuwa raisi. Cause I've been busy, talking to myself about all my troubles, they come in cheese. That's my tani, nimefanya kitu sana, that's my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. That's my tani, nimefanya kitu sana, that's my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. That's my tani, nimefanya kitu sana, love my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. That's my tani, nimefanya kitu sana, love my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala.
That's my vani, niko naitoka, nataka kulilisha. Lazima mtanjwe, muku kwa ratili cheki mileto wapima. Huku ni masanse daily, mina shiko bro, ndoto yesi jipa. Nataka ni watoke, kijana machachari, nataka kuwa isa. Cheki niko OC daily, na niko na misho, nataka kumaliza. Huku niku little bro, akunanga do, na bado tunaivisha. Johnson mikamilishio lada, na niko na mashaito mushinda kwa kanisa. Huku ni maguangi zone, kando na mahedo, cheki tukipenya. Baraki meshukadi na tempa, nataka mini sake, nisiwaiteseka. Pado nisiwaite veva, vile nimesafa ni kama mama na mimba. Pali nimetoka deli ni shada na kinda. Vile muidu mbaka kwa kaburi kuisha. Ata unisu bado jono na kwa misa. That's my vane.
Asa trouble with the OG, but I to sell out of the pressure, don't excuse a big bro. Akanisho niga zomi, babinda kufanya ifeva kama mali bro. Na ato ya wakutoshi, na ini chaseko wakonyesha how these things goes. So mina zoza kama bombi, na lazima Kenya mzime jue this. I be giving the pressure ni every villain, atema baka marapa na sema they can't stand it. Na randa nipe mbeta juvila, taka kutesa na kipawa ni mepewa they can't grab it. And I be napi magema mna kila siku na kesha na mistari na pepeta it's outstanding. Na kauna lalota wake up niko mamna na dadenga wakati awa na cheza I'm outplanning. Mini mzazi say this, not the old me. No one has skizzo of it to show the throne me. Marapa wengi wabigi wanani copy, taking my craft and pretending like they own it. Wana danganya mafazi vile ni machopi, but I'm watching clearly, I'm never go show em. Wana jifanya nika wako na matiti, they didn't see what's coming, it's our tattoo. Let them all go so angry when he told me that I couldn't make him a track, so work can degrade me. Kama kupado na nika biwa kuna siku nitakuja kuputin work na nisimek. Nikipiga na gavita mi wanapiga na nika mana mbada juu kutoka niwe mtoi mi unitest. No mana waki ni paya bigo na kuwaga juu wameblanda juu kuna siku nitawai kujimesi. Ati last my tane, nimefanya kitu sana last my bar. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. Last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya baka siku kaburi nini lala.
Nimekuwa jikoni, kiandaa mamkulu watashiba jioni. Kajikuta mbioni, kijikanda misuli ndio nisifie njiani. Nimekuwa mishoni, mafichoni kama simba kichekani ndiko mawindoni. No manda wanioni wana days julikani kutokea na waficha mashimoni. Lazima ivane nare, kididimia na ijadisi ya kuni. Itafanya waitane, wataichatisha nkawa na hano na wahuni. Jua dona go baska bani, vile nina flow na izi tunska aluni. Wakiulizia wakune kina nani wajibu ni jua tatu na zimevisha kukuni. Naifanya dini shande, sipu mziki miwa free to skiwa jamhuri. Sifanji tuwa mshande na madabit list the hitman uwe mashuhuri. Toko mande adi sande northwest east south kamati oya mko vipu wa dhuri. Ato wapendo wasipende kila mkapo wanivajo kama bado sicha ipiga mhuri. Ata uwe strong kuliko strungi kama uko na maziwa na kuchai. Mdani mindo breadwinner pia lande na nitishia live. Na die the lad chunk kwa ipai chat share is the buzz. Kani graph misi punk mini kwangi ukinita smooth na kwa mkali.
Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya mbaka siku kaburi nini la. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya mbaka siku kaburi nini lale. Last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya mbaka siku kaburi nini lale. Ati last my tani, nimefanya kitu sana last my vani. Labda shande, nafanya mbaka siku kaburi nini lale.
Ataka watakibuda minafanya tuna lazima. Hecha shika inhela juu usipo na kumaliza na asthma. Viking lock broke overseas niko na sifa za Ragna. New gamma usijifil supu atiju umenunuwa ka Mazda. I'm street to the core, ukitaka amani lazima unyenyeke. Na sibaba issue na law, na jusiri magwangi lazima nimezeshe. Na kakuna kitu na ni o, pay me my dues motherfucker ni chekeshe. Na kuna point una score, ama niga wengi wana cup ni mapekele. Life after 30 make a dramatic turn of events. Now I understand why it's important to know who's fake and who is your friend. Loyalty haina meaning squeezy juu kila mse anataka kutrend. I know a nigga who'd rather buy shoes but ukichunguza lipi rents. Chai kuwa babi bro, dosi boda kama mboka heni kanji do na ikuwe tangible ju promoters wengi ni mawagi do so ukini book show weka dipo ya 50% na the rest ikifika kwa venue na in case ukejaribu kunitoka then kichwa yako ndiyo tunaweka kwa menu yeah tutakuchinja tukugeuze kakas na sitaji kuwa under influence dry jindo ni kuonyesha fracas usifune kichwa juu imbo kina kugasa tukikitoka buda utabaki bila backup kawazi elaba ikitufanya na jezwa usitulaumu apo mishowe ukifuck up mumezoe ya my yes man well I'm here for the truth and it's not gonna make you happy unangoja Jay-Z atoke stay toa kuje Kenya akugei Bugatti my friend be serious is old jinga zenyu stati that shit's gonna fuck you up if you in the best state kama che Bugatti my nigga don't confuse me kibera samindo na control movie ka una saluna za console mbuzi gota na kick nikali kwa Hong Kong juicy so last my vane we don't settle for less than gold we ride in history atati kufa let it be told that's my vane.
Is back.